mukono gwaffe guno okugumanya kyakabisa gala tugwolese era twagala n'ekimommozo ebintu tuleme kubyanika mu kimommozo omwo muli vanne byamagoba era olyewuunya kwatambula tobiraalaasa manya waliwo banki be wagaana batya muli ntya nti bakyayagala okwotogatteko n'abange abampalanira ebitaliimu okukimanya ti nze walonda okwagala mbanfudde kwatambula tobiraalaasa basomye abalabufu tombaliramu abo abakajanja akajanja kabisi kagala jagala bintu byampolampola okukitiza mbutulako nonooli batende sinkola yange watambula tobiraalaasa wano twagalana ondikombiita naye ani akimanya oba olibala bantu beebamu bebo bebamu abalindaba bontesaamu otyo njabo ntyo makalabanja sometwe nkisampa walindaba sigenda na kuswala mpaka kito nnyo ngonnema okutyabamya abakukwana lowooza nti awo weerimbye ekiruyi munda tekibavaamu okimanyi naawe ntiye omubi teyemmanya era akwana ate okugaana neefuuka empalana kigezeeko okukukuta weewalirize wakiyamba nze ndi muntu wa lutwe simanyi lwaki akantu katondo kampalanya okulabika nga nnyumidde bwe nte byambalo era mpalanwa watambula tobiraalaasa tukuuma omukwano gwaffe guno gusigale mu nkukutu abakukema nta ne fiansi tobagamba tobabuliranga jagala tukukweke buziizi baliwulira batulanga olwabatuwalana nze naawe kibasuule wala mu nnyanga eyandiro z'omukwano anoonya n'emirala gyaloga abakukema nta ne fiansi tobagamba tobabuliranga gwaffe guno gusigale mu nkukutu abakukema nta ne fiansi tobagamba tobabuliranga jagala tukukweke buziizi baliwulira batulanga olwabatuwalana nze naawe kibasuule wala mu nnyanga eyandiro z'omukwano anoonya n'emirala gyaloga jagala tukukweke buziizi baliwulira batulanga olwabatuwalana nze naawe kibasuule wala mu nnyanga eyandiro z'omukwano anoonya n'emirala gyaloga olwabatuwalana nze naawe kibasuule wala mu nnyanga eyandiro z'omukwano anoonya n'emirala gyaloga olwabatuwalana sure wala mwenyanga.